Ofintamakulu, ofintamakulu madodu jezalkulu noskevana ska koko. Ofintamakulu amadata kwintsontsopila yeziziba. Mna ndithetha ngofintsa bakhulu abatya abanye ofintsi. Ndithetha ngofintsa bakhulu. Ndithi ofintsa bakhulu. Yahu, yahu, yahu.
Yeah, talk to Jamaku. Tinas, walk to Jamaku. Yeah.